Yande jeri witari minta sapo je studio kalangu habaru je fulfulde. Kori janyali ya mwele kibaru jidi enkala hala huna yere kanyo kojol golal mbiye tera kolna la major ba ndau sogeru hindu hokandu laamu lady mali enana nunko himbe amin studio tama nildi. Faane himbe bendia nyami do galu nyeme hala muna hale eba gada waitan mapia de government lady Niger sape ngala eba keba mbala jante papi nana nata na wara himbe ndaramachu. Yewtere men pinna hande studio kalangu haltana hala hono lohotobe wujjobe nata nder tender ladde ndesande horejo noye o halna en ne fi wono yara min suman amadou janganto habaruji di e fulful horejo leydi mali ko kado khalifa laamu hande non ko wada melul to enam bamako dundu kondan ni keddi horebe leydi afrique baye goto yahay fottoy e melu makko gol enda Chagal mundu konda ni mbietele good luck Jonathan la atire nela atno enda mo sede ya wo haurinde le jadi yanko yengwende bangi hirlangi Afrique edo fi Mali kankai 40 emelo makongol endam colonel major bandao horejo kawjina lady Mali o enda hali wakati o wano wane hune yernde.
Au collège qui a porté son
onam bibbe mali dum weli kam ko cubi don kam do holare e yide do halfinede lamungu wodi du mi wadan durwa am fu hanugo e yottinde amana gattaado der jugam onam bibbe leydi mali idum do dande a hande e gollande fadun latono hunde weltare yaade to bi leydi fu ba ko nayewu nati e jipaki golle du no hen wala fu ko baawumi sehana notade no dangal ga bibbe leydi gadi gamindo warude hanono nimbe fu ngarini hawtade e am chagal am gandartinde leydi di
ala rescousse de ce pays
wakati hunende watande du faande do makko latido kanyon wonde ko tole makko latido kan wonno ko jippi lamugo enda kandu wadi hono yare mudun nonandu konnani himbe mali chagal ko dum waddun enda ebe kettini yalla sedda wono bantang hono fawar jong kirkeji ko yowno do mali gam batte hono jippi lamugo dangol enda yade yes e ngarton do majju tong to sawara mawdo mo leede duniyaru ka en du konna wadi sawara mudun en do filandenaago duniya do ardangal horejo leedi men Niger Issou Mohamedou leedi men Niger kan ardina sawara en ko lewru septembre du enda horejo leedi men en haali do fila ko darto e wonje tagol mba kaaje kulantari ko na wadda e leede meden duniya fudu leedi Sahel ko dubnaade sappo e jeetati dubnaade e chapantati heba do durungo wade faawoda sevket non non seeda e haala Issou Mohamedou horejo leedi men Niger le hawrinde enda ko hojja e le faawar jontu ko na nokkure oni
do Niger
leedi Niger hitane fuude en daari wadan nokkuje demeteede hektaruji mu hemre e ko deki ko woni no wata irdundu wonno wadda ko himbe no tawre rafke joran nyamdu denne no wodi non durwo wade ko hisina wurnadu nokkuje de gan hisinde yonkiji himbe sigilaji cinge der leede duniyaru fu gan waddude bayla der burna himbe hande e jangu gan himbe de en daari ni juudem en no tawe sanne der kulle sembindinoje wonjitagol bakaje gul har ko darata labi aradi to ande der hawrine paris der cekantarare sahel dum wadi anne singude sigila durwo renude ladde e jaay nanga illa hitane duubi ujunaji didi e sappo e jeetati yaade hitane duubi ujunaji didi e woronja misali sembindinde awo ledde kandu walliran mosola hebu ganto ladde e jaay denake to cellal himbe du renoto
la santé de nos peuples
noni hono to enda yeda wana le département mo boboy région mo doso don enda ndiya nyaami yerno nyaami leydi Niger no kuje kewde ko watto gese hembe don ko yoli e ndiya dan enda nonno du kono laawol gol enda taji tok enda yerno jawrojo wurngo mbete da maygar adamu o halani bande mi mbite da fawar jeni sayidi abdu windi tan
Bononde on fu le gese den dan wadi dum game cikenga min gadi la sabu amin no gese hembre e laso e jeddi non ndiyan dan nyaami benildi neddo sarusi kawji do filla dema don o wari to am min e makko ngaddi hisabu on o hoji inde jom en gese be ndiyam dam hebayna tudde le wurango ama garbe nay didi dem ndiyam no dari le mun mer on wari koji mo min jaarumi ton o yi ndiyam dan to dari to cedale de min godi ni woni ndiyam darani ɗammin dow laabi kono haɗa loreji ngara luumoji, ngam a yi'i ndiyam ɗan taƴi laawol ngol loreji potori keɓta warde sey mawɗi. Ceede loore du ɓeydama ndene buuɗi hemre ummaade ɗo yahde belle yara yoɓante, hannde ɗum wartirama buuɗi keme ɗiɗi. To miɗen jiɗi mballa e laamu ngam yi'i bononda kewtiɗomi.
Mballa e laamu ni wonko fa hannde ndu konna ɓe ndiya ñaami ɗon ne ñemey laatiɓe kayde eggi kotele l'école ji gonno nodda yaade gouvernement sabɓe mbi torran ɗon ne waɗa sanne fara école kirkusoy to bandiraɓe amin jeeyi subaka tawiɓe eɓe gaɗa bullalɗi enne ɓe mbi ñaw paɓɓe jonte ɗe endan ɗon torraɓe ɗon ne waɗa jaati yimɓe ton enɗa nenene kadi ɓe mbi nde warje ɓe kettini mballaga fu waray nani koɓe kalni Olivier Asokba vi ko yeeto mabɓe.
Sukaɓe mawɓe fuu gonino jonte ba kenga min keɓi yeyrajo go mayon ɗomin ɗo en joni o mawɓo wama denne gomnati faabumin ngam nokkure de kiniije tan min kokketi de jomum kongal mum nawata na gite mum safare majjum wala joni école ni yiɗi ummade min gala do minen gi'a halamaji fuu ɗo
himɓe janɗa ɗo ñaw paɓɓe no himɓe lokotoroɓe ɓe gala keeri kamɓe gari non ɗo en kamɓen do ɓe dilli maɓɓe ba joni woɓɓe na ko gatto e
serom
sirom gattoymi ngam mi yanɗano nder école momin goni o projet gon kan waddi himɓe mum non ƴeewa cellal ɓalli himɓe dey parestamol hekkiniije oole gon kan tan ɓe kokkata himɓe ɓe gaɗata pikirɗe gatta fuy ba a yanɗa sayni burtoɗa yasin tefowa safari minen baldir arkillaji walla sayni muñal min gattani e junngo
ɓenan ɗo wullano meɓeydu kon nayi hono jooɗiɓe noon e l'école mo kirkisoyi ɗo enɗan galle ñamey fof ne maayo caggal majjum gouverneur région mo ñamey o wi keddi mabɓe fuu eɓe darane nokkuje goɗɗe toɓe yahata ɓe jooɗowo kamɓe ɓe ndiya ñaami cuuɗi muɗum e ɗum enɗa kano o wi hunde enɗan yiɗi heesare saabu hunde noon ko yiɗi golle fa gasa Isaka Hassan Karanta wakkati o haali haala ka Nafisa Adama waddini en ka ɗo.
Pendant que nous nous attelons
der wakkati momin tawa e limugol bibbe wuro halal be ndiyam dan nyaami tawabe der lekkoloji de fadde mabbe ittanede no kuje to be njarta don den non wobbe mabbe goni no koje gineje mudo der lekkoloji e soccitaade gam dan wurtake der ne kuje mabbe de taydu hunde fuko batti mayo sogeji pipa din limidum wodi du nokku to ndiyam dan nyamta don hoja nama laabi geseja mara woni ko wattoyte der mum gam illujom no wodi laabi laamu cingadi gam majum hadude nyibu gol nder nokkuje to ndiyam natta ɗam ndene min gollira e ɗi laabi cingaɗi heɓa nimɓe dilla nder nokkuje ɗen woɗi min gaɗiri ɗum e nder potal e pamral heɓa nimɓe dilla nde nokkuje ɗen nde ɓe calake no ɓe mburtinirte sembe sembe
faire sortir la force publique
ko ɗum woni gollal commune ji ele gurdam ɗum wonno battu jeenaɓe gaɗa do inde commune ji noga e nayyi yaade noga e jeego lewru septembre tawa faame commune ɗi no hani wadda mballa gam harfilla ndenago himɓe docteur Soumaila Ousmane kañum woni kaalodo inde meruɓe hawrinde mu emɓe leydi Niger ko haalni Abdoulaye Awsouk.
Les communes doivent jouer un rôle.
Commune uji din gollal ngal kani wadde der lawol durugi didde e rafi kejoram denago dum wadi ko hitande hikande min adi halude do majjum gollal ngal commune uji Niger en fu ko bawi waddude har ko darta filla denago deni wi ama denago wana gomnanti e commune uji dun tan dun jewta fu du hawtade en himbe fu no amma hande de wi ama commune uji no ardibe house no battibe bibbe wuro wodi kambe du kani wadde gollal mudum kam woni noy ɓe mbawir suttirde ɓiɓɓe bonɓe ɓen gam seni ɗum ɗon waɗaka gollitirɗe fuu ko haɓɓiniɓe ɓen kokka dow filla ndenagu no mere no gam ɓe anda to ɓiɓɓe bonɓe ɓen keedi to rafi ndenagu sengoji ɗin fuu tawa nden en hani ƴeewe noyi ɗum wawi durwidirede he
mumɗenna ñeme keña nde wonno ko fande batu puɗɗan mballaga dental leyɗe europe wonno waddan leydi men Niger maître Isaka Sunna horejo seni o wi hunde kono walle ɗum endan mballaga mawɗo wonno waɗa gam batte Allah e sigilade hon cuɓaki garoyki en nan kañƴum woni ko haalani bandi min Rafika Attaher.
Premièrement
arande ni hano laabi higiraku gonga e gonga kan tabbintina ɗum den ɗiɗaɓel mum iɗum holla du fa handen sembe ko pelle leydi meɗen no bawi gollida pelle yasingon fuu nde en daari du fa handen seni hannden golleɓe mum no kaja ekkintinoje ko ɓeyda sembe ñeñal maɓɓe heɓa ɓe bawa yarude yeeso golle maɓɓe cuɓakiji ɗin du gaɗoro no woɗiri denne hande dental leede tubakoobe gal hi'i lobbi de ka golle gadaade den endan fu dum wadi ko dental gal wari wallirde seni midan mila du ko golle de fu kollan ko seni wawan gollidi warobe nangana seni der tubakiji din endan fu ko watta tubakiji din gado no wodiri fodu fodu fu to wadi chaka himbe
ki sera accepté pour tous
non ne ara filla ko darto hono pirto ko himbe andinde dum laabi tokketeede hisude coronavirus dum wadi ko feni futtu fedde leydi Niger hawji latol bal wadi latol bal ko pelle pelle jodde leydi men Niger ko le vi komi atikowa kanyum woni ko ardina hawjaade dum don o halani Olivier Aksokba vi dum saabi ko be ngadi dum
l'idée est venue comme
ni dum wari nan kam min kaider filla durbi digo e nyaw coronavirus mais la sibake min ji ko nyawgo watti duniyaru der fadunde yilaru latino tabado inde pelle balloje der durbi digol e nyaw coronavirus o nyamninde gomnanti der durwo majum dum du no lawo non no min kabirta yettirde pelle balloje dem e wallude sukabe wembotobe e labi kambe bibbe alatimi sukabe jangobe hautade e sukabe ummatore Niger ndo fijo pirtol balli latingo hemu andinoje tindi no wawi wadede
coronavirus
he banna no gonda ko ne habaruji on subhanallahi bannira warjoda halana alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum we in ko hebi himbe bangerde enno kenyi mi coylumo de lore faba faba don nemmi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo loktorojo e don dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunne o wela banu nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid 19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kulo nyogungu covid 19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
non non bandirao sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe e manyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenyefu na tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal e leydi Niger
de yotar me pinen kaltana hala ladde do man wete de termitintuma to en leedi zender ko lati himbe no bujjan natano loho dabbaaji tawte to enna dum wadi ko Abdoulaye Harouna horejo fedde wete no nowe hawjir no kurne enda yewtini bandi min biete da Habu Sarkido fi no ni yara
en ce qui concerne le braconnage
har ko darata loho tobe wombe no bujjano nata no loho der ladde den nangol nayo mabbe yare yesu cuudi kite dum wudi gan dum nafi sanne dum sembin dini du fahande golle domo lelli dum minen fedde amin de duubi laso domu min kokka hawjumayre himbe cakantaraare den du no hebawde har ko darata domo ladde den gan loho tobe nayo nangabe be enda kambe nangibe nangidibe du tew lelli gadoji laso didi e kodiki no fedde amin de du adi golloobe der himbe cakantaraare den no yobabe gambe ballira ko watta ladde den domu no diri to min gadi saa kanni woni ko lohotobe be gala malfi motoje e jambe kanni be jogi ibe diwa lelli din ibe nanga
machette pour traquer l'animal
denne dabbaji nangardi leyde yasin de jarati faade chonnowe
oui la façon dont ça été
non jati gande en dari te wule lelli din judirama nyanyal denne yasin ni be jarata be chonno hana do der leydi meden nyanyal judol goldu no holla ko be kebi ekkintinoje lobbe do ma
on suivi une formation
jonga da fi gada do labi mawde di ko judon gan fi bondo o ta filite kaden
bientôt nous allons recevoir
oyata gomnati waddanami gaddi fore en woronjegom kebube ekkintinoje ton endan ton dibiya undu ko watta gollobe amin kejora gada golle den en loreje e motoje amin handen kejori wada golle den en de gaddi fore en woronjebe gari dozen der min gada nambe ekkintinoje du labi durwi didde lohotobe wujjobe no nata ladde den en kaden du min codi motoje sappugo gan gollobe amin yaham be tesker itanu min tekeke du min gi'i ko taynirde lohotobe be enda motoje no buri taynirde be lore ganta moto waawi natude lore waawa natude lohotobe be du he ko e mum motoje gonno nawtoro ibe andi du futobe tokka to lore waawa tokki min adan du jow na jeegom der lohotobe lamorde zender min beida e gollobe amin gal lohotobe lamorde de kambe andi to lelli din bura tawede
parce que eux connaissent là où se trouve la fonte
don ko abrin fulfultili assalamu alaikum balanti jamwali.